Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Ɗo yo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Sakirabe onno e jam hande aljumare noga e jeɗɗi leru je sappo e jeɗɗi yamde ƴaɓɓuri mi silma capanɗe nayyi e joyi e ley studio Tamani ɗo Aboubacary Sory yettunde on kabaruji goto ɗo e ñalawma on kumpitita hande wiide walde meɗen banggal cellal leyɗe aduna OMS waɗi wullago fewde Afrique bangge muɗum hirnague ɗa ena yalla ede kawrita Ankara lamorde Ghana puɗɗoɗe lewru juillet ndu ena walde daranide hakkeji yimɓe ley Mali nde ena ɓami anniya yeynude fewde e ɗona e mini sur tribune Mali o ena kañi e premier ministre meɗen o ena yalla Amadou Aya Sanogo go ana teta galongaji muɗum général ɗi ena kañum e jobdiji ɗi o yoɓete fa hande ɗi ena ɓe dardumo ɗan hanko tewo ɗowtono sariyaji ɓamaɗi guila 1983 kañi e 2002 ɗi d'appel tribunal gono cour supreme ngal ena ɗum yamirino laamu o ena ɓamta sarwusinkoɓe diwanoɓe so joppa e golle ɓe ena eɓe pooti temeɗe ɗiɗo e capanɗe jeegom kañi e tato ɓe tongidi hande beete o ena ministre golloɓe on ɓe tangiri talki yalla ɓe puɗɗita gollo goho lewru juillet waroru ndu enna hooreji leydi ni wi le yeɗirde haalaji wertede RFI ndi enna wiide omo holli fa sanne jam heɓete ley jonde ɗamminade hakkunde laamu o e pelle murtorɗe enna ɗum woni heno puɗɗoje lewru juillet waroru ndu enna ana hana ko tawi batu nden e ley batu hono noga e tato bo gaɗa ɗum mala bo o woni komo haalɗiɗa haalaji bisimilla moɗon studio Tamani. Walde leyɗe aduna humaninde cellal yimɓe OMS waɗi wullago wiide ñaw ebola o ana heddi wala ɗo yeehi homo makko no makko ñawgude ɗum yiyaka attafon hooreɓe walde nde ena ɗammini joƴƴinde batu leyɗe sappo e go'o Ankara lamorde Ghana Mali ana e ɗen leyɗe sappo e go'o fa ɓe piida toon dabereji mawɗi nden ɓe ana han kote kadi ɗen barke sise
OMS humpiti wiide hono ñaw mbiyeteɗo ebola o ana wondi e lañude ley leydi Laguine Liberia fa yottoyade e Sierra Leone ɓe andini wiide dabareji tendiniɗi ana hani fiyede fa o ñaw bonandajo jawɗo waylitade sakke ley noga tati lewru juin du dogotoro en dental leyɗe aduna holliti wiide hawjade ñaw o ana ndara tetorade ɓe eɓe kuli pati ñaw o sayfito ley nokkuji ɗe fur OMS neldi ko foti temedere capanɗe joyi kadima en kumaniɓe kabaru cellal ley nokkuji ɗe ley ɗum ɓe kolliti sugulla mabɓe hono ko ñaw o wondi e lañude pati o yotto ley leyɗe kerodirɗe e ɗe leyɗe tati ɗe ɗum waɗi keña OMS holliti wiide ko foti temere jeegon e capanɗe tati e joyi neɗɗo woni ñawɓe hono ñaw nanduɗo e ñaw o ley ɗe leyɗe tati ɗum woni Liberia Laguine fa yettoyade e Sierra Leone kaɓe tawi feccere muɗum fuu taƴorol heɓama hen wiide ñaw mbiyeteɗo ebola o noon kasen ko foti temeɗe tati e capanɗe jeenayi neɗɗo woni ɓe ñaw o wari
fa hande dabareji piyanoɗi tedorɗe ñaw ebola ɗi ena ana keddi imminaka tafon keri hakkunde Mali e Laguine to ñaw ebola fayi goto natali e muɗum e ley Mali ɗo ena sappo e goho tumanoɓeɓe ena ɗum tawama wona ñaw o woni e muɗum en nden noon ana hanko yaate lebbi ɗiɗi joni dogotora en ɓe ɗum ballirama kakil tedor ana hanko e kunjorɗe mawɗi nden no caggal dental jawdi leyɗe aduna FMI suudu banque leyɗe aduna ndu ɗum ɗum woni banque mondial kañum ɗum ana hanko kata saltima nono hono ɓamno anniyaji wallude leydi meɗen ndi enna ko yahata e millioji capanɗe jeegom e tati dollar ko enna ɗiɓe potuno notorade leydi meɗen ndi irde haalaji RFI ndi enna warti e yoga e haalaji hoorejo leydi o hono kawrital ana ɗammina waɗa ley lewru juillet ndu enna hakkunde Mali kañi e pelle murtuɗe ɗe enna mala bo o haali ka haala ndenno o yanto o yano hawroyde e batu noga e tatu ɓo bowaɗo leydi Afrique ɗe keɗeɗe Ousmane Dikou
miɗo gikkani joyno aka miɗen e lawol latotongol sababu lobbo fa kawral waɗa dow hoolare pati fay goto mursa wonki muɗum kasen no laati fuu ɓiɓɓe Mali keddoto hen miɗo miili wattu wari fa enen e rindaɓe men pamre e hakkillam haggitere laamu laatide ɓamtare laamu aɗa mbawi yuɓɓinde ɗum fuu ɗo mbawɗen rentude inchallah mono fuu heɓan sago mum ko sikka wala e muɗum fewi laamu Mali e kanaki leydi ndi ana keddi e hoolade Faransi kañi e ministrema miɗe andi ko Faransi mursi ley wadde Mali nde
tribunal mongal d'appel supreme gal enna yamirino lam o pamta hono servicing ko be diwanobe ko yata e temme dido chapane jeego e tatom mabbe nena an ko tawde be servicing ko be o kany e lam o do woni ministre do gollobe o be tongidi talki yalla e be pudita golle do go lewru juillet waroru joni ndu enna an han ko tawde gollobe enna tondum kanko ministre on Bokar Moussa Diarra nena o faccitani Imran Maiga ko yewkere den barke sisi
la cour supreme a
jidi holliti wiide lam o an haani bantude sukaabe temeddi do chapande jeego e taton joppinaabe sallibe banta golle be fuu be nantinaama le golleji to be ngadanno joni kay le wakati joni o men ngaran men jeewa deereji mabbe di hono handube e golle o heddoton le golle o e handa e golle o yoppinten golle dun laltige huunde kambe koy mabbe be jarri leeti dallaji gondi le wakati joni o kambe koy mabbe be jarri ke hono lebbi noga didi dubi hanno yobede di min jaafike jawdi mudun di hay dum wadi so men e koy am bamanibe Moussa Kadji bamude avocat nun lati sababu joni be fuu be ngaran be birfa le golleji mabbe
a cette victoire
ndendo tiddira do walde daraninde hakkeje yimbe o en avocat brema kone kanko mo holliti Mohamed Tita Jean-Pierre wiide Amadou Yassanogo handa e galo ngaji general di na handa do en jobdi dum hokketedi um hani tetede dum ko yawi yayi be bami ande do windude e ministre tribunal o en yalla an han goto o do tono sergiaji bamanodi neno tongada di leedi meden gila 1983 kany e 2002 di kedene Ousmane Diko
general Sanogo yo soldat sino sereyana ila itane 2002 padendendu ngokkano won no ila 1983 so ajewi di sareaji di general Sanogo ilande sareya immaninoma batte ngakiji war hore jobdi makko an haani taccede gala makko du samine fafam wada le sareya yalla o ma henna o wala e war hore wannde wana gollerde sareya gatta dun o ministere humanide soldats leedi mendi dum wadani amdash wi windan e laami be leedi ndi fawarde e suudu sareya mawdu kany e premier ministre i dabereji fu anakaani fiede sabe yo sareya holliti dum
Tamani, tamani, sijo tamani
abi yewon ko waddan en banga region ngaji hollitide ministre segu noni mairie je senugu kany e pelengana be adike fewnude suka be hono be ana suka fuji jibinaado be tembe be twen non tal kurunde e rimande en biro mawdo dina e chrétien kumanido kabaru to en o tugibe suka be tato uddanobe kasu hollita ma tribunal mabbe booyi sabi an boya ko lebbi didi ad lebbi tati won ko be udda to fa hande seri mabbe wada non juju to en be koliti wiide talki kiewi ko hadi be jeede fa hande fa rewbe kuccala nyanno mayraabe be en keba no puddira korka no haniri e do jam kala ministre humaninde faba mu yanne da kunde en walliri be ko futi tonu ton goto den no nyamele kanyi ko yaate e bodi ujunaji ta chapande joyi kalsi sefa hore be waldo gollo e malinde en yehino sigaso famminoide yimbe anniyaji kisi pamadi den no intm ana yeli fasane gollo e paabe e ngur no ngurda no handiri en feewi be kumpita amadu e do tidallaay goddu de walde de hande gollobe meeri kany e holu wiide hun fuuna sigaso be kany ko tiala be guno futi yimbe chapande jeego janginaama ko futi haw no be futi haw jaraade e rentade kany e gasuji fa yotto e posongaaji hono chafaaje ledde de ben goldirta bangal ndema e le gese mabbe kuli koronkobe bami anniya mawdi habude e yimbe neno be asan be an han ko tebe asanta ko e mu en an pilorde be en be pilorde jabbe jaata kambe pilorde mabbe fulle ladde jitambe jaata so ngado e dum don dum en torlaaji mudum won ko be pamina be jangina dum masiba mudum an mawdi sanne walde sofer e mobilaji re en woni region kaynde en aadi ke dum faminde yimbe dum e no beddaaji kany e no denirte kany e dum no yonki judum tutirte e dum beddaaji di en e laawi mabbe to en ministre ardi be yimbe an han ko te e marsindi ministre adirde yimbe kany e marsandisi o en kany dum dawridi e mabbe sofer en be hono fuko wonno ci anneji be amdi ne gon e di golleji an han ko te dum be bam anneji mawde yalla dum be dum fane teddo fade meda wayno dirdo holutide lewru korkandu en studio tamani wayli tan golleji mudi hejani on di en sabi hulitama nan halaji demde meden dum on halaji dum dokkata kabaare mudde leydi meden dipputa 16h nyande kala sabi 17h de putta no nyane fu patan 5 horle kanyu futta 17h yade 18h won ko di putta no e arande de jotte e no jotte radio mo kedoto la fabbe do humpitade on jarama